Hey, yeah, yeah.
Asante mama.
Hey, yeah, yeah. Oh, Washington, better mti.
Hey, umenitoa mbali mami. Hey, you give me bright future, I'm shining. Hey, umenipenda sana mami. Hey, hey, I love you mama. Umenitoa mbali mami. Hey, you give me bright future, I'm shining. Hey, umenipenda sana mami. Hey, hey, nakupenda sana.
Umenilinda kutoka utotoni. Mezi tiso kanibeba tumboni. Ukanyonyesha maisha ya usoni. Hey, I love you mama. Mwenyezi ya kulinde. Hey, tabuka kulinze. Hey, mkama kukume. Hey, I love you mama. Ukunitenga, ulizidi kunipenda. Kataza kisabuni mama, ukunitenga. Maisha likuwa ngumu kila siku za kalenda ila ukaziri kunipenda. Oh, niseme nini mami, nikupe nini mama.
I'm shining. Hey, umenipenda sana mami. Hey, hey, I love you mama. Umenitoa mbali mami. Hey, you give me bright future, I'm shining. Hey, umenipenda sana mami. Hey, hey, nakupenda sana.
Mami wange we uwayo mama gwe nonsitula. Hey, miezo mwenda banja basute wabana na yego waguma.
Tonda wange kunsi, malaika yange kunsi, msomesa wange kunsi, kuwechi mama.
Kulairira, mami kulairira, siri kwabulira, mami siri kuleka. Sabacho saba nguwe, sabacho yo ya anete, yeah, yeah.
Umenitoa mbali mami. Hey, you give me bright future, I'm shining. Hey, umenipenda sana mami.
Hey,
hey, I love you mama. Umenitoa mbali mami. Hey, you give me bright future, I'm shining. Hey, umenipenda sana mami.
Hey,
hey, nakupenda sana.
You took me to school, you never want me fool. You gave me brighter future, that's why me I'm a cool. Let me bad man, me sing fi mama. Live long, praise fi jaja, yeah, yeah. Bad man, me sing fi mama. Live long, praise fi jaja, yeah, yeah. Without you, mama, ninge suffer sana. Hey, hey, yeah, yeah. Without you, mama, ninge suffer sana.
Future, I'm shining.
Nikatibia mama.
Umenipenda sana mami. Hey, hey, nakupenda sana. Umenitoa mbali mami.
Nikakulishwa mama.
You give me bright future, I'm shining.
Nikavalishwa mama.
Umenipenda sana mami. Hey, hey, I love you mama.
I love you mama. I love you mama. I love you mama.
I love you, I love you, mama.
Well, this is a Wizard
Records.
Producer Dixon.
Na, na, na.